kana ni e dar doctoral maunde to sukaabe kadi rewbe sawrto do en galdure maladi rewbe region on ko duudi fu don won ko warto wada safari mudun en docteur Amadou Issa kanyo woni maudo nokkonde on famina en do majjo
golle nyawtigu fi beengu miden gada dum do elden der doctorore aminte enden bloc goto min gudun handen du bloc kuji nay min godi debbo fu wadda gollane miden gollana dum no wodi du rewbe warobe gam fi beegum en yewtini miden yewtino fi cellal cukabe famarbe rimiraabe raf ke jaran cellal miden godi du fa handen to min gollana rewbe be cille darantaako
sarusi kawjido fi ko darto hono wattugol dawre akude bengu e bengu e sigilaade galle no tawa ele sarusuji latidi di himbe garto mun sanne dum wonno ko madam sadisu asamau gollo mawdo fi on enda haali o wi nyaloma fu e ka ko watto rewbe no gay ko warto gambatte jabbe safareji nemnoji bengu
o niveau di
note sarusi ame wattude dawre chaka bengu e bengu fonnita burnam aade wodi kinije majjum jartede no wodi kure gadantede rewbe no wodi kudel mana gattantengel rewbe chaka gur e tew no wodi gattengel der rimoru no wodi du kasu di worbe e rewbe naw torto rewbe du no gara gan hebude lawol golbe naw tori be gatta dawre chaka bengu e bengu mabbe balle mabbe pota ba duubi didi e be jaba e kollitoje demen gadanta be
les femmes acceptent ce conseil
Fati Ousmane jowon go mudum wargol to safareji di o wadi ko watto minta sappo kanko electrojo ende be jewta famini mo sanedo fi on noy wonno yara
be adi tension am be jami kan dume waddika loktorore mi hala ni be dume waddika be kokki kan safare be kala ni kan duno jarrem safarde enda kasem be bi ikan fadde safarde enda hantude han hori bode tati fumi so obe kokka kan safare ko se be jami neddo de fami de awi i afama se be beda fantindema minani beldum jabbaaki kibe gadani kan
nyande Allah fu no kurta sukabe kany rewbe wartna sawro de maradi de rewbe dubbe won ko wartan endan gam batte wadne golleji natugo jomum fama no jorroto wakati hojo e redu halaji lobbi e do fi beyno gol kanye cukale keccey no jogorte e hore mudum dundu buytan sanne mayu mayu cukale keccey ko